Yewe mayaga yaga ubashaye ngoma bafundise ingoma mfana
Sasifile latina sozali ngoma
Yewe stigati ubashaye ngoma bafundise ingoma mfana
Sasifile latina sozali ngoma
Yewe namaho shabashaye ngoma bafundise ingoma mfana
Sasifile latina sozali ngoma
Ingoma Shalu yaisha,
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 zelu yaisha ya,
yaisha, nyaolu,
ingo munyaolu, shalu yaisha,
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 zelu yaisha ya,
yaisha, nyaolu,
ingo munyaolu, shalu yaisha,
yaisha,
zelu yaisha,
yaisha,
zelu yaisha ya,
yaisha.
Yeah.
kapasela umzukulu wepolice injoma nakamgabe athi ngeminyaka nyaka wathi ngowesinyatholakala isize lithole esimdudu nesinjidiwenya yini wethu ngumayakayaka isidwedwe zaleni into othuma wentukutha ayinamsebenzi kangeliuthi uqambushini umaqube yomlenyona esekhaya wabaneshwa ngaba namaphiki omndiza ngobonke umtonsinesezinhlosozakhayabangee umthonseyana uthando lwaphesheya kwensuzu edlabe emqogisa umfokamhlongo badodwa ungawela insuzu umthole seliphelele noma ungahambi edubane kokubona abanamehla into enetsha le mabathi edle ngomnyathela ngesinono kwamhlopha amadwala isinono sebatha sinkinga mkhwekazi ozele ubamba uvele ngiphumule ngapha izigelekeqe usililo sogwadule ndima kayilimeke ngathekoze kulamule yena umagejageja umzimba mncane ungaba mkhulu ufuzo wenkunzi yakuba unkosi yabantu noma singayidlalanga nyama yaphelele ntabeni tidlana selidlade igcwala amafutha ungumele mhlanamalanga kodwa ngubeyile mhla kuphela angimelanga ngilahle mina wethu ngazala insizwa akangiyezwa nje ukuthi ngishina kanjani usitrobo senkaba emdala idonse yangikhohlise ongabe ushela intombi yenduna nje unaye yena u-16 ugadila wona selangeni obufike wamshaya unala waphinda futhi wagadla nasikhandampeli umshelo wentombi elengayo nami ngizolela umagadla akhuphule wadadewabo kwanqunqushe naye njalo wayezalwa insizwa usiphuhluphuhlu umabele ijongosi umshini lomba amanzi kwanokhesheni sahamba nazo lezo nsizwa madoda kunyawo olusha njalo embili ulungele umfokamhlongo ngivuma naye enkadle emshisande nkungumathe mawuthanda ndoda usidikadika sethuluzi umqansi omnandi ngokugibeleka ukuthi ungafika esithongweni kube nzima ukuwehle unyakanyaka yensizwa ntombi kuzana ngayo ebheshe uchitheka lishonile la isiphithiphithi sebandla inkaba enkulu beyifaka nyovane edibheni umahlaba ihlephulo njengegejambazo usanza semfene umahliphisi dlotovu dana abantu kade ngangifisi yize ngomandla akho umfokathabete madoda engimthatha lehluhluwe emawuzi isigudi umbangulo uyahlaba unjengeva umbango ikasathane umjabulisi untambo ziyakhuluma injengabaluzi uthusha uphuma esikhaleni phakathi kwenzizwa yiphelele ngiphethe isikimu samadoda amadala-ke kulokhu ndoda ngeke ungithinte ubasket engiphethe umaqudu umfokamkhize madoda umshayi wentambo enkulu ukuxhaphazela izise emadodeni ukibhodi ngiphethe ukhehle umfokankosi umkitazi wayinqanqathela zeyinkinobho kujabulisizwe ngiphethe unjiniyela wami uthuthane umfokandlovu umthwalo kwazethulu usandla sendawo umankonofela unyawo zimakhenke zimakhenke ngena ngiyaye ngithi uma yihlangene insizwa ngithi emsama bafana